studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
latar sappo e nay lewru janvier jana yamde soki do studio tamani miden tawali maison de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji do yumor weygal kanko noddirte da mamadi keta wonto oggi jande to se grabo competitivité goɓe noddirtoɗe plateforme kañe noddirtoɗe aza waɗɗe wattu joni ɓe pamrinoɓe kani renirde ngallure mena kandi ɓe ciññini to ko yata toɓɓe sappo e jeegon do koɓe pamri do hen ɗum woni ala ƴaɓɓinoɗo leydi france indi caggal koɓe gadduno batu mabɓe o po nokku noddirteɗo leydi france indi nokku noddirteɗo po koɓe gadduno tun batu mabɓe o ko français holliti wiide ko ɓuuri solde siɓe temedde ɗiɗon woɓɓe kase warta neldude ley lefol sahel ngel fo e maggal muɗum ɓe gara ɓe tawe keerol hakkude mali burkina faso et niger batu mabɓe noddirte festival vivre ensemble nder yambere ɗum waɗan nokku noddirteɗo tumbutle sappo e jeɗɗi fa yetto sappo e jeena lewru janvier warorndu sicile moɓe cuɓi hitani kanenoɓe kan tuggirade kabaru fina tawa yalla jaam e deƴaran niɓale nokku o ɗiwon no sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade fa hande no wayde jaam e deƴere no wori le leydi ndi ɓe collectiv wiide ɗum yaha tan iɗum heeɓa sembe le saha leydi ndi fa jettuɗa le wud leydi nokku noddirteɗo baña gara ɓe mbihi le ko ɗaɓɓino ko yimɓele sappo e ɗiɗon kañu en mbara toon civil en joyom jo en kaɓorɗe to jaɗɗon woɓɓe kasen kañu yonkiji muɗen karba to gawotoɗo hollitami wiyede soko jokolle goto kañu yuwa toon wakkande mo yuwa nde doyama o heddiki leyɗe ɗo barme fa keɓe famtare keɗɗen Ousmane Dikko
wuro kasa ɗo hakkunde muɗum e bañagara yo kiloji jetti le région moti o fewtinama masiba ñande asawere sappo e goho lewru janvier wattu 4 heures kikiɗe ko heɓa e nanɗe ɗon woɓɓe masiba ka yo koyɗe gardi fa le wuro ngo so puɗɗi fellude guɓe denoje wuro ngo yimɓe jo keddima hen tatom barmi goto ɗum majji heedi waranɓe nokku o noon ana ɓuuri sappon waraɓe eli ko heɓa e nanɗe mana ko du nokkuɗo hakkunde muɗum e sewaare yo kilo ngaji sappo e nayyi heedi sahal muɗum ɗo waɗɗa e sous-préfecture fatoma o janginirde sukaɓe famarɓe premier cycle kañe second cycle fou sumama jemma asowere janja alan le immadara yimɓe joguiɓe kaɓorɗoɓe anda kako goni e wi seediɓe ɓe noon waranɓe nokku o yo motoji gardi e ley ɗen nanɗo noon ɓe kollitili wonki fou heddaki hen e on wattu ɗu gawo le saha leydi meɗen suka jokolo mo duɓ nogay yuwama ñande asowere ƴaɓɓini nde le 4ème quartier heydi keerol mali e niger noon adadu masiba terroricien fewde camp soldatien chine godar waɗi mayɓe capanɗe jetton e jeenon les soldatien ɓe le ko heɓa e nanɗe heedi keƴaɗo haala gouvernement leydi niger jemma sappo e ɗiɗi lewru janvier ndu e wi makko yo masiba ɓuurka fou heddude wonkiji ko guɓe jeeyadinkoɓe ɗe donni e micintinde on lewru farde nden noon ley oɗo nokku larme mursino soldatien capanɗe jeɗɗo e ngo o le masiba pewtinake e d'accorde inates ka état islamique en afrique de l'ouest mantori wadde
wattu joni o sema plateforme ɓe pamri hono ngallure kañe région men o ko hani renirede hollitami dow toɓɓe sappo e jeegom ɓe ciññinton oɗo wattu wakkande signintede heƴaɓe gouvernement o an toon fa yetto yimɓele laamu hakkundeje kañe e jaleño gonɗi toɗɗi yaha inde andite en fa no gonno toon fa keɓen fantade fa hande keɗɗen Ousmane Dikko
solugol ɗon e ɗon basiji rende yimɓe e jawle mumen ley nokku o goni gonginali kawral ciñinagal hakkunde hooreɓe sema kañi eɓe plateforme ɓe caggal masiba ka yiɗaka gaɗu ka inde liman ka acha fagi agbu hada mo sema e mohamed ag bachar mo plateforme ciñini ñande sappo e ɗiɗi lewru janvier 2022 tongande hennande e wartugol deƴere le nokku o fada ag almahamoud keƴaɗo plateforme wonke sefi keɗoɗenmo
mi weltike fade nde dewtere signede banggal ɗenɗan gonɗan hakkude amen ɗan minen haɓɓitiɓe kañi e yimɓe politique hooreɓe région menaka ɓe min fo min ɓami aali fa deƴere warta kañi e ndenagu de région menaka
e wi bilal ag a sherif noon hoorejo sema tabade tongande nde yo wajibi heedi kala
aaliji ɗi min ɓami ɗoɗi yo wajibiji miɗon kani rewde saabi min kana jaɓude yimɓe gendi ndi tawa e tiɗallaji ñande fou yiɓede yimɓe bomɓe na tetede ko nandi muɗum ɗum hunde yewde hande komin aadi wadde fa deƴere
wat sinigo de do tangande yetama hedi kala kulolka ana wodani hedi donugol tongande de lenoku o almata ag abala gote horebe sema holiti kana jokita gol golle tentinigol gonginali di lato yo dun tan wartita de inare
lende dewtere jatin adi jidi min bamidi woni hore yakum habitibe meden e parti jidi woni sema kanye platform hejabe mudun e le biron region hore e biron ngaji regionaux ben e parti ngaji didi e region minaka o be ngadete e gollal ngado ko bawi fu fa ko bama e de dewtere ko gollide
mamed ag isa fetan ila minaka mustijo tamani
holitindi wide wattu jono soldat saint francis ko be ko yata teme didon kanye nogo yom kanye kan neldede kase warde le fol sa hengel non kanko emmanuel macron holitiri wide wakana mo yidno e lami be c5 sa helbe dum won president ngabe joyo tawabe le botuma mo be ngadi nokkuno dirtedo po be ngaram be tawe le fedde barkande le majjondube kali le henno lamo hani wirfitrade le ngalure kidalde fa kebon kabaruji amen di fu ngabe do bemal amen andi dum won do whatsapp on keban ton kabaruji di do stati amen 76 62 88 51 noddi odo numero via modu 37 321. Wattu jono sari ya hakkune no dirtedo fasara kuyate kanye e maddi fili kanu te holitaami dum wadi le commune joyobo do bomako do wakande sari o watnonde kanko do no dirtedo fasara kuyate holitaami do o yenni o do gorko jambirtedo kanu te wiyamo wihi dum dubbi hile bonde do jamare ndu dum wadi wattu jono so jukkade do jukkole o uddeto ko yiata hitane kaso danyan du ko yomna le no be kolitiri wi defa keben famtane do wori kedden ulu won Ousmane Niali Bouli
jandowo bonnowo yo e maccube maccudo hande maccudo jango di yo halaji di fasara kuyate e wi modi fili kanute ke jado mamadou kanute le kasariya dabre suudu sariya ndu bami fewdi e kaldo di halaji avocat en tognabe kolite wide an hani maître Ousmane Aljuma Touré avocat tognabe
monsieur il est franchement
so ngonga ko neddo an andira jennoje odon andi sariya keso beydama e sariyaji di kabowo e bonnere lawi andi kis e le gollal o sariya keso tande 2019 e toppere noga e gohu berde o fudda golle jennoje de o fuddiri e de dati kaloji di wana jennoje tan e yimbe ka ana wawi latade jennoje foroba dukkode wadani hen
nono nyapay daman
avocat toni be hedde mube en kolti wide dabere sudu sariya ndu bami fewde e client mabbe o jabbiteke e beedi wide sariya ka golliraka no haniri maître Baba Sissogo gote avocat en toni be
non pas du tout
mi halan ko walde e majjun hakke sariyaaji golliraka sabi neddo kalna de jennoje de ngadaka e foroba nangireni no tuyidiri duude arande fa warde sappo goho nyalaade ana udde hitande kas wana sariya mi don jinno laton yafiri sabi awihi neddo maccudo o tilo o nodde lamu tawe wana non ana nawni nenno o mananga e do majjun sabe mo wihi neddo maccudo tan
gol zuzugo labi tati ana bantine ka faado gonden joni o caggal ka sariya be kolti wiide ka hatani kambe avocat en tonni be kolti wiide be ngadan noddango fewde e kur appel
festival communauté vivre ensemble dum waddan le sappo e jeddi fa yotto sappo e jena le wuro janvier woro ndu to tumbututo dido kabaru jokka wakande be ngadno botuma be wande le kawtal mabbe naye bal dum won le odo festival be bihi sisili mo be tubi tani kaneno be kan tuugirade kabaru fina tawa yalla jam e tegana no wartale odo nokku ko buri himbe udnirana doma le ndedo yambere kede mo konko no Salah Maiga konko lami dido golleji ko mo sifido hen do fattitan Mamadou Samaseku
la particularité certaine
hunde hertande hika yu bangi goto ngal do kartal festival wala fe hunde ya funde dar nuku on tumbutu kadun hika min ciuma nuku keso woni nuku lolurdo monument de la paix mo kjabe lambe njebi ke fasane sambe kanbe watande dum hakilobe den so dum do be dige hen dum latto hu changul hoore ti Allah modo goddo sikke wala dum so Allah jabbi im bawana dum fuf o don nuku ona jogi na fasane bangal tariki e wattu hitande 1996 o ira malfede fuf bangal hetogol jam ko be noddiri flam de la paix kamar mudun jati me ummi anniya landinde tun kartangal bangi goddo dun odo nokku tumbutu o jettira sanne nokku hewtagol jam yimbe pama wiide hewtagol jam denagu yata fe ciagal dewra
dependa de notre union
studio tamani yo faba lamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sikiraabe je jeyalodo ne les raisons ngaji meden di en pubbirano ko noddirte do yoro sobe collectivité hitane fu so bomi fa kettal timmi to ko buri hewde sukabe fu jaran li damaje to kambe rewbe en johobe tombe be jahabe darta kaaki kurtu ngoji mabbe dum won worbe en johobe du jeyalodo kaani fa biraton sara muudo en ko sakiti ko foli tam wir sukabe du hewbe mabbe so jehi birfitita kasen fe so golle gese bomi fa yotti se yurudan gardan fa do sigaso do wattu joni UNICEF ana wonde wattoni imadraji fa pammina hono yimbele fesobe wombe to sigaso dogotor embe no kani waddirton pese mudo en fa fewa e yuron to ngalen timmiran do an songo do balde jagom tagal ko o do gorko modon Ibrahim Arbonkana Jallo suuta ton ko wiama o yuppitama dum woni hecci kenyen o yotti kili nokku makko do wattu joni mo selli basu fola e makko yimbele nangube mo be arande andana ka fu ko gonani holli tam wede be mbino sina kalisu yobe anda ka wattu joni yalla be jobina be jobayi sekrab do katir betande do kabaruji meden di mi joti on sanne hedade hejo janna ka fande fadje e feeno kon andirdo no do e ser yowtre meden de ala wodi wassalam